Pamoa dozi, nikigusa ngozi, na kuwa kiko jozi Kipige pige kichwa changurue, hila kikizama sipige mayoe. Haya maji mazito mama nitue, baola chicharito nilifumue.
Kamama, chiki chiki kamama, hiya. Kamama, chiki chiki kamama, ha ha. Kamama, chiki chiki kamama, hiya. Kamama, chiki chiki kamama, ha ha.
Umevimba, nyuma umebonda, kibonda, ha mama we.
Pango Rakers.